It's all about love. Nyan is there. Boosie. My Django. Let's go.
It's you. Oh, yeah. Visan dok me fan yon pak an yon dok en yon pani. Si pati kan yon pak am tani son e kani. Oh, yeah. And it's true. Oh, yeah. Stressin dos me fan yon pak an avu tam yani. Man ama pezi vietu ya me kosa mani. Oh, yeah.
Yo, ngeweka wapi sura yangu? Sina chama na kwenda wapi na kura yangu? Yuko wapi ashura wangu? Kabeba vilago vyote na kaptula yangu. Kanechia vugu vugu vurugu na tabu. Marafiki wote ndugu maneno tarabu. Stare zangu ni majani machangu na klabu. Kula barabarani kokote na weka ubavu. Mazenye chip kumbe tena pumbavu. Anagawa kama pipi anagongo kwa chipsi kavu. Mapenzenye fitu ya shindi hata gobea. Waulize liofanya pipi walolo kwenda kwa babu.
It's you, oh yeah. Visan dof me fanyo mpaka nyondoke nyumbani. Si pati kani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true. Oh yeah. Stressin dos me fanyo mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah, and it's true. Mama. Visan dof me fanyo mpaka nyondoke nyumbani. Si pati kani mpaka
Kuchitiana na potu fufikra. Oh yeah. Na tulenza changu kiwa bikra. Oh yeah.
Na kinacho ni detisha ni hiyo rangi yako melanin. Vipinza kudumia sina kibunda Benjamin. Vitendo vina shiria ya kuwa sijependwa mimi. Na ukuwana nankandie tikuwa nimependa nini. Because you're my baby and I'll fight for your love. Japo moyo unanikos na pata scar for your love. Kidogo na chupata tuna share for the love. Mata mademu na wakata nikichupa sio love.
It's you. Oh yeah. Visa ndof me fanyo mpaka nyondoke nyumbani. Si pati kani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true. Oh yeah. Stressin dos me fanyo mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah, and it's true. Mama. Visa ndof me fanyo mpaka nyondoke nyumbani. Si pati kani mpaka mtani sonekani. Oh yeah. And it's true, true, yeah. Stressin dos me fanya mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh, yeah.